Sicela ukubabingelela abazalwane bonke ngelihle igama lomfelo wethu Jesu.
We'd like to greet all the brethren in the wonderful name of our Savior Jesus Christ.
Siyambonga uNkulunkulu nangalokhu kusa kwanamhlanje ukuthi azivumele sizohlangana simkhonze kulolu suku lwakhe lokumkhonza.
And we thank the Lord for this day that we have seen and experienced and that we can come together and to serve him.
Sifisa kwangathi ke sonke sikhona la uNkulunkulu angasiza sizwe lokhu asiphathele khona.
And to all of us who are here, may we hear that which the Lord has for us.
Singakaculi ke ikhwaya ngizocela sike sivala amehlo sikhuleke.
Before the choir sings, shall we still pray together?
Siyabonga baba wethu nomusa ukuthi usigcine nokuthi usiphe lesisikhathi ukuthi sihlangane ndawonye.
Our gracious Father, we thank you that you have granted us this time that we can come together.
Lolu suku Nkosi usuku lwangesonto usuku lokukhonza.
Lord, this day, it is Sunday, it is a day which we worship you in.
Ngakho ke Nkosi siyacela ukuthi ube kanye nathi kuzo zonke indawo lakuhlangenwe khona kudunyiswe igama lakho ube kanye nabantwana bakho babusise.
And Lord, we pray that you be with us and everywhere else, Lord, where your children have come together to worship you, that you would also be with them.
Nathi ke Nkosi njengoba sesihlangene la sicela sona isibusiso sakho sibe phezu kwethu.
And Lord, as we are gathered here, we ask and pray for your blessing upon us.
Siyacela Nkosi ukuthi ubusise umculo wechoir.
And Lord, we ask, may you bless the singing of the choir.
Ubusise Nkosi nokufundwa kwezwi lakho.
And that you would also bless the reading of your word.
Sicela lokhu konke Nkosi ukuze lidunyiswe likhazimuliswe igama lakhe elinamandla.
Lord, we ask all of this so that your name, which has power, may be praised and honored.
Amen.
Amen. As you can see, many of the choir have gone out to preach the word. Elesingisi lithi nina esensindisiwe vukani sihlale sithembekile kuKristu oyinhloko yethu sibonile amaqhawe ahamba phambi kwethu emile eqinile futhi siyabona banamabhanela abo siyababona imsebenzi yabo ehamba ngaphambi kwethu futhi sonke sofika isikhathi lapho nathi soma phambi kwayo uNkulunkulu. Bese ke sizokwazi ukucula iculo elinamandla lokuthi igazi likaKristu ilona elisindisile, ngoba igazi lona lasikhokhela konke, ilokhu sikwazi ukuthi siphile impilo eyokunqoba. Elesijalimane lithi, Nkosi siyakubonga, usuku nosuku uyanginakekela. Kaningi usungisizile Nkosi ekuhluphekeni. Kuphela engifanele ngikwenze ukuthi ngithembele kuwe Nkosi. Wena Nkosi mkhulu, wadala umhlaba wonke, waze wadala nami. Ilokho Nkosi ngicela isibusiso sakho. Choir will sing three songs, an English song, a German song and a Zulu song. The German song, we say, Lord, we thank you that every day you care for me. You have helped me so often through difficulties, and I can only trust in you, Lord. Lord, you are great. You created the universe, and you created even me. And that is why I ask you, Lord, for your blessing. And the Zulu song, we sing that people are crying all over, young people, that the devil is troubling. But we are saying, devil, leave us alone. Because we want to serve the Lord. We want to live for him with all our hearts.
Rise, ye children of salvation, all who came to Christ ahead. Wake, arise, O mighty nation, and the foe.
Who has made it possible that we can be together like this. Thank you also for the choir and for the singing. And we pray that the Lord will be with us and that he will bless this hour.
Siyakhuleka futhi siyamcela uNkulunkulu ukuthi abe kanye nathi.
As he's been working these days. I don't know if you feel it, whether you realize it, whether you see it, but God is at work. People are convicted and they make their lives right.
Abantu bayathinteka, balungisa impilo zabo.
And God is setting them free.
UNkulunkulu abakhulule.
And he's helping people.
Abasize futhi abantu.
Not just from here, from all over.
Hayi nje la kuphela, kodwa yonke indawo uNkulunkulu uyasebenza.
It's a wonderful thing. May we not be ignorant of it. May we not miss out.
May we not miss the boat.
Kuyinto eyisimanga. Kwangathi singebe abantu abangakuboni lokho okwenzakalayo. Kwangathi futhi singeshiwe umkhumbi, singeshiwe isitimela ukuthi singakuboni konke okwenzakalayo.
But be assured of this. God is still working.
Kodwa nasi isiqiniseko okumele ube naso, uNkulunkulu usasebenza.
He is still amongst us.
Usekhona phakathi kwethu.
And he's doing one miracles.
Futhi usazenza imanga.
And may it inspire us.
Kwangathi lokho
masigqugquzele more and more every day.
Kwangathi lokho singasigqugquzela ukuthi simkhonze usuku nosuku.
Regardless of the difficulties or what we might face up with.
Sikhohlwe inqinamba esingabhekana nazo noma ngabe ikuphi esibhekana nakho.
Yesterday we were at the school where they were running cross country.
Izolo besila esikoleni lapho kade begijima khona.
I believe it's the comrades also today, marathon.
Ngiyakholwa ukuthi namhlanje futhi kugijinywa iComrades Marathon.
And it was interesting when you walk around the track what the parents shout for their children.
Bekuyisimanga uma uhamba lapho kade begijima khona abantwana abazali wabona begqugquzela abantwana bebamemeza bebagqugquzela.
And I had to smile because when you get close to the end in the last kilometer, when you listen to the parents, most comments are, you're almost there, you're almost done.
Ngike ngathi kumamatheka, uma ungasekugcineni usuzofika lapho abaqeda khona, uma ulalela abazali ukuthi bathini uma begqugquzela abantwana, bathi usuyafika, usuzofika khona, qhubeka, phikelela, usuyafika.
When they start, I tell them, enjoy it.
Ngesikhathi uqala ugijima bathi hayi kuthokozele ugijima kwakho.
But a kilometer before the end, they say, just fast bite, you're almost there.
Kodwa ekugcineni usuzophela bathi bekezela, bambelela, usuyafika.
But I thought the joy is in the finishing.
Kodwa bacabanga ukuthi intokozo iseqedeni umncintiswano.
If you wouldn't have run, wouldn't have gotten tired, there would be nothing in the finishing.
Uma ungagijimanga ubungeke ukhathale futhi bingeke into ebizokujabulisa ngokuqeda.
If you would have driven on a motorbike and you weren't even tired and you got over the finish line, there'd be nothing.
Uma uzoyihambela ngesithuthuthu sakho uhambe lapha kade begijima khona uzuqede, ayikho into ezokukhathaza, ayikho into ezokumangaza.
But because you put in your best, you were sweating, you were tired, your legs were sore, you put in everything, when you finish, that's when the joy comes.
Kodwa ngenxa ukuthi ubuphikelele, ubufaka amandla, wafaka iconsi lakho lokugcina ugijima, unyuka wehla, uma usufika egcineni, khona leyo njabulo ebakhona phakathi kwakho ukuthi ngakuqede bekumele ngikuqede.
When you win the medal, or when you know I've done my best, or when you've improved your time, that's when you finish and you say, that was worth it.
Uma usuthola umklomelo wakho egcineni, noma ugijima ngesikhathi esingconywana kuneso kade ugijime ngaso ngaphambilini, ilapho usho khona ukuthi ewu bekukuhle bekufanele ukuthi ngiyenze.
So in life there are races, maybe some short ones and maybe the one big one.
Nasempilweni khona imncintiswano esibhekana nayo, khona emfishane, khona futhi nemkhulu.
But the joy is in the end goal.
Kodwa injabulo isekupheleni ekugcineni.
That what God planned for us is in the end goal.
Lokhu uNkulunkulu okuyikhona sihlelele khona sokubona egcineni.
There where we heading to.
Lapho sibheke khona.
Even in the small victories during the race has got uphills and downhills.
Ngisho eintweni encane sibhekana nazo, ukunqoba esibhekana nakho, kuyanyukela noma kwehlela sokuthola konke injabulo egcineni.
But we focus on the end. We aim at the end. We look there and we say that's where we want to end.
Futhi siphokophele egcineni, sibheke egcineni ukuthi sifisa ukuthi sifike egcineni lapho kumele sifike khona.
Before I start, just one more comment.
Ngaphambi kuba siqhubeke nje kukodwa engifisa ukuthi
ngikusho. These days I was thinking, the devil is busy 24/7.
Kulezi insuku ngeke ngacabanga ukuthi uSathane umatasatasa usuku lonke ubusuku nemini.
24 hours a day, 7 days a week.
Amahora u 24 ngosuku insuku zonke zoyisikhombisa ngeviki.
With one purpose,
to get me and you.
Iyodwa nje into ayifunayo ukuthi azuze mina futhi azuze wena.
To get us to where he is.
Ukuze asithathe asibeke lapho yena ekhona.
To distract us, to discourage. 24/7 is busy.
Ukuthi asiphazamise kulokhu esifisa ukuthi sikwenze futhi asilahlise ngethemba ukuze singakwazi ukuthi sifike lapho esifike khona ukwenza lokho ubusuku nemini.
Is it then worth it to take a chance here or there?
Ngabe kuzokusiza ngani ukuthi uthi hayi awuthi ngeke mhlambe ngalesikhathi noma ngingafaka amandla ngalesesikhathi?
Can we afford it to say, let me just relax a little bit?
Singakwazi ukuthi sithi hayi ukuthi sesehlise izikhali zethu singaqaphi sesehlise nje ukunaka kwethu.
Let me just watch this video even though it's not good. Let me just watch it a bit. Just relax a bit.
Ngingakwazi ukuthi awuthi ngibuke le video yebo ngiyazi ukuthi kunezinto mhlambe ezingekho right othi ngeke ngithi nje ukurelax ngithi ukushona usaphansi umoya kancane.
Is it worth it to give the devil one little hook to hook onto?
Ngabe kukhona ninzuzo soyithola ukuba simnikeze uSathane isinyathelo esincane ukuthi engakwazi ukuthi asibambe ngaso.
He will grab the opportunity.
Uzolibamba lelo thubu uSathane.
Because he's there 24/7 watching. Where can I get hold of you?
Ngoba umile lapho uSathane ukubhekile ubusuku nomini ukuthi kuphi lapha azosibamba khona.
Is it worth it to say, I'll just do this now. Maybe I'll confess it later.
Kunanzuzona ukuthi othi ngikwenze lokhu mhlawumbe ngizobuye ngikulungise ngesinye isikhathi.
He'll grab that one thing and he'll hold on to that and he'll get you with that one thing.
Uzoyibamba uSathane leyo nto leyo kuwena akugcine akubambe ukuthi ungaphinde uthi uphunyuke kuyena ngalokho.
So this morning I'd like to read a few verses from Matthew 6.
Namhlanje ngifisa ukuthi ngifunde amaverse ambalwa encwadini ngoka Matthew sahluko sesithupha. Matthew 6.
And it's part of the sermon on the mount.
Kuyingxenye yentshumayelo yasentabeni.
It's a very well known portion. It starts at chapter 5 and it continues through to the beginning of chapter 8.
Indima ejwayelekile iqala kwisahluko sesihlanu iqhubeka iziyofika kwisahluko sika 8 kuMathewu.
Let's still pray before we read God's word.
Ngaphambi kokuba siqhubeke sifunde izwi ngicela sithandaze.
Lord, these are your words.
Nkulunkulu Baba, kuamazwi akho lawo.
It is your holy words.
Kuamazwi akho angcwele Baba.
It is not our words. Not our thoughts, but these are your words.
Akusiyona amazwi ethu, akusiyona imicabango yethu, kodwa kungamazwi akho Baba.
And so Lord, we pray and we ask that you would reveal your words to us.
Ingakho Baba siyakhuleka, siyacela ukuba wena Baba usambulele amazwi akho kithina.
That you will be in our midst. And that through your Holy Spirit, you will speak to our hearts.
Ukuthi Baba ube phakathi kwethu, ngomoya wakho ongcwele ukhulumisane nenhliziyo zethu.
We fail to explain what you want to say.
Siyahluleka Nkosi thina ngokwethu ukuchaza lokhu wena ofisa ukudlulisela kuthini.
But Lord, if you breathe life into these words, then no one would leave this day without understanding what you want from us.
Kodwa uma wena Baba uphefumulela ukuphila kulamazwi alawa ilona lo ophumayo lapha phakathi kwethu sehamba uzokwazi ukuthi aqonde lokhu wena ufisa ukudlulisela kuyena.
May you reveal your thoughts to every seeking heart.
Kwangathi Nkosi ungadlulisela ilona lo inhliziyo ekufunayo udlulisa imicabango yakho Nkosi wena onayo ngathi.
We pray and ask this for your kingdom.
Siyacela lokhu konke ngenxa yombuso wakho.
Amen.
Amen.
So the service on the mount, it's interesting. What I tried to see a bit, how many people were there and how long did it take?
Isimanga intshumayelo yasentabeni ngike ngathi ukubuka buka ukuthi babe bangaka abantu babe khona futhi iyathatha isikhathi singakanani.
But I don't know much about it except that the Bible talks about a multitude of people, a crowd of people.
Kodwa akukuningi abakushoyo ngaphandle ukuthi kwakunesixuku esikhulu sabantu.
And so when Jesus saw the crowds, they all went up the mountain and he started teaching them God's way.
Ngesikhathi inkosi isibona isixuku bayinyukela entabeni, inkosi uJesu yaqala yabafundisa indlela kaNkulunkulu.
And it's as if he took the law and he breathed life into it.
Kuba sengathi wathatha umthetho wase waphefumulela ukuphila emthethweni.
You can go and read it from chapter 5. How the Lord taught the people and how, if you would read it, he will teach you as well.
Ungafunda ngisho kwesahluko sesihlanu ukuthi inkosi ayibafundisa kanjani abantu. Nawe uma ungakufunda ulifunde leli ukuthi ukufunde lokho.
The law says you may not murder, but yet he says, I even say you may not hate. It's the law breathed life into.
Umthetho uthi ungabulali. Kodwa mina ngithi ungazondi, ungazondi omunye umuntu. La umthetho uphefumulelwe ngokuphila.
Do yourself a favor, go read it. Because it's Jesus teaching us his ways.
Ngathi into enhle ongazenzela yona, hamba ulifunde leli izintshumayelo yasentabeni, ngoba la inkosi uJesu wayesifundisa indlela zakhe.
It's a high road.
Kuyindlela ephakeme.
I was reading in some of the readings about it, and there were even some people that said, maybe this is not for now, maybe it's for eternity.
Kade ngifunda kabanzi ngakho nakuyichaziselo zalo iBhayibheli, bathi hayi, abanye bathi akusona lokho akusikhona kwesikhathi samanje, kodwa kuyinto yanguna phakade.
One scholar said the road is so high and so narrow that maybe it's for eternity. I don't agree with that. That's what God expects of us today.
Omunye wabachaza iBhayibheli uthi hayi, le ndlela iphakeme futhi iwumncingo, kodwa angikholelwa kulokho. Lokhu yilokho uNkulunkulu akufunayo kithina manje.
But with God's help we can achieve it.
Futhi ngokusizwa uNkulunkulu sizokwazi ukuthi sikwenze lokho.
So I'd like to read from chapter 6 from verse 25.
So funda isahluko sesithupha siqale evesini lamashumi amabili nanhlanu 25.
Matthew chapter 6 from verse 25.
Matthew sahluko sesithupha ivesi lamashumi amabili nanhlanu. Matthew chapter 6 verse 25.
Therefore I tell you, stop being worried or anxious about your life as to what you will eat or what you will drink, nor about your body as to what you will wear. Is life not more than food and the body more than clothing?
Verse 25. Ngakho ke ngithi kini, ningakhathazeki ngokuphila kwenu ukuthi niyakudlani noma niyakuphuzani, nangomzimba wenu ukuthi niyakwembathani. Ukuphila akukhulu kunokudla nomzimba nesembatho na?
Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father keeps feeding them. Are you not worth much more than they?
Verse 26. Bekani izinyoni zezulu ukuthi azihlwanyeli, azivuni, azibekeli ezinqolobaneni, nokho uyihlo wasezulwini uyazondla. Nina kanizidluli kakhulu na?
And who of you by worrying can add 1 hour to his life?
Ngumuphi kinina ongelekelela ebudeni ingalo ibenye ngokukhathazeka na?
Verse 28. And why are you worried about clothes? See how the lilies and wild flowers of the field grow. They do not labor nor do they spin.
Verse 28. Uguti imila kanjani iya kayikhandleki kayiphothi.
Yet I say to you that not even Solomon in all his glory and splendor dressed himself like one of these.
Kepha ngithi kini no Solomon ebukhazikhazini bakhe konke wayengambathisile okwenye wayo.
But if God so clothed the grass of the field, which is alive and green today, and tomorrow is thrown into the furnace, will he not much more clothe you, you of little faith?
Uma unkulunkulu embathisa kanjalo utshani basendle obukhona namuhla ngomuso abuphonse eziko, uya kunembathisa kakhulu nina eninokholwa okuncane na.
Therefore, do not worry or be anxious, saying, what are we to eat? Or what are we going to drink? Or what are we going to wear?
Ngakho-ke, ningakhathazeki nithi, siyakudlani, noma siyakuphuzani, noma siyakwembathani na.
For the Gentiles eagerly seek all these things, for your heavenly Father knows that you need them.
Ukuba konke lokhu abezizwe bayokufunisisa ingani uyihlo wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu.
But first and most importantly, seek his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you.
Kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Kona konke lokhu kuyakwenezelwa nina.
Just verse 32 and 33 again. For the Gentiles eagerly seek all these things, for your heavenly Father knows that you need them. But first and foremost, importantly, seek his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you.
Masiphinda uverse 32. Ukuba konke lokhu abezizwe bayakufunisisa ingani uyihlo wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe khona konke lokhu kuyawenezelwa nina.
What a wonderful portion in scripture.
Kwindima eyisimanga kakhulu le.
Jesus talks to the people and he takes something which is real to them.
Inkosi uJesu ikhuluma nabantu isebenzisa into ephilayo into abayiqondayo usuku nosuku.
He takes that what I can see, that what we can understand, that what we can feel, and he brings it close to us.
Uthatha into esiyibonayo into ekwazi ukuthi siyithinte esikwazi ukuthi siyiqonde bese iletha kithini.
Things of everyday life.
Izinto esibhekana nazo usuku nosuku.
And he explains to us and he tells us, open your eyes and look.
Uyasitshela, uyasifundisa ukuthi vula amehlo nibone.
Open your eyes and look what I do.
Vula amehlo nibone yonke imisebenzi engiyenzayo.
Can't you see what I do even for the least?
Ngaba niboni nalokhu engikwenzela laba abancane.
Even for the least, I do this.
Ngisho kwabancinyane ngiyakwenza lokhu.
And I have everything they need.
Futhi banakho konke abakudingayo.
And I look after them.
Ngiyabanakekela.
And their every need is met.
Zonke idingo zabo ngiyazifeza.
And then he tells in verse 32, and that's why I read 32 again. He tells us what we should not do.
Bese ke uma sifunda ku verse lika 32 ingakho siliphindile lapho sitshelwa ekungamele sikwenze.
It tells us that there are some people that worry about these things.
Liyasitshela ukuthi bakhona abantu abayihluphayo ngalezi zinto lezi.
The heathen worries about all these things.
abantu bezizwe bayazihlupha ngazo zonke lezi zinto.
And then he says, but if you follow me and if you put me first,
bese qhubeka la ethi uma ningilandela nibeka mina phambili,
I will look after you.
Ngizokwazi ukuthi nginakekele.
Can we even grasp that?
Singakwazi ukuthi lokho sikwazi ukuthi siqonde.
That the creator of heaven and earth, the one who is in control of everything, says, if you put me first, I will look after you.
Ukuthi umdali wezulu nomhlaba odale konke uthi uma simbeka yena phambili uzokwazi ukuthi asinakekele.
All you have to do is put me first.
Ukudinga ukuthi ukwenze ukuthi ubeke yena phambili.
And I will add everything to your life that you need.
Uthi uma ubeke mina phambili, konke empilweni yakho okudingayo, ngiyokwazi ukuthi ngikubekele, ngikunezele.
Who can refuse such an offer?
Ubani onganqaba isipho esinjengalesi?
Who can be so foolish to say, I can't put everything on the altar?
Ubani ongaba ongahluleka ukucabanga abesiphupho ukuthi angikwazi ukuthi ngibeke konke ealtar.
Who can be so foolish to say this one little thing that I can't give up? It's too much.
Ubani ongabambelela kuleso sono leso athi hayi lento le angikwazi ukuthi ngiyishiye, angikwazi ukuthi ngihlukane nayo.
And so he speaks about the Gentiles.
La kukhulunywa ngabezizwe.
How they worry.
Ukuthi bakhathazeka kangakanani.
Now listen to what Matthew Henry says.
Akunilalela ukushiwo Matthew Henry.
Thoughtfulness, that's if you think and you worry about all these things, about the world is the sin of the heathen.
Ithi ucabanga ucabanga uyihlupha ngezwe kuyisono sabantu bezizwe.
That's how the heathen thinks.
Abantu bezizwe bacabanga kanjalo.
The heathen seeks earthly things because they do not know better.
Abantu bezizwe bacabanga izinto zokumhlaba ngoba kukho okunye okungconywana abakwaziyo.
Or they choose not to believe it.
Noma bakhetha ukuthi bangakholwa lokho kusho uNkulunkulu.
They are strangers to a better life.
Bangabantu abangayazi impilo engconywana noma engcono kunalokho abakwaziyo.
They seek earthly things with care and anxiety because they don't understand God's care.
Bafuna izinto zokumhlaba baze bahlupheke ngaphakathi befuna izinto zokumhlaba.
That's the heathen, the godless person.
Ngoba baqonde okukaNkulunkulu abantu bezizwe labo.
They fear and worship earthly things but do not know how to trust them. They can't deliver them.
Bayesaba bakhonze izinto zokumhlaba ngoba bakwazi ongconywana kunalokho.
That's the heathen.
Impilo yabantu bezizwe leyo.
What a disgrace if they are Christians that think like that.
Ukuba ihlazwe elingakanani uma ukuthi khona abantu abangamaKristu abacabanga ngaleyo
ndlela. They are Christians that think and worry like the heathen.
Uma khona abantu abangamaKristu abayikhathaza njengabantu ababaheadeni.
Just think of it. That's the heathen and me as a Christian who serve the living God. I worry about it.
Awucabange abahedeni bona abayikhathaza ngezinto zokwezabezizwe bese thina njengomKristu nathi sikhathaza ngalezo zinto lezo.
So much so that I'm more concerned about that than about God.
Kwesinye isikhathi kuze sikhathaze ngezinto zokomhlaba zezwe ngaphezulu ukuthi sinake uNkulunkulu.
There is scarcely anyone sin against which our Lord Jesus more largely and earnestly warns his disciples, or against which he arms them with more variety of arguments than the sin of worrying.
La inkosi yabatshela abafundi ukuthi abangayihluphi ngokukhathazeka ngoba kuyisono sabantu bezizwe kodwa abanake okaNkulunkulu kodwa bengayihluphi ngokukhathazeka ngezinto zokumhlaba.
Distrustful cares.
Ngenxa ukuthi banaka imnako yalelizwe.
Which is a bad sign that both the treasure and the heart is on earth.
Ngoba lokho kuphawu lokuthi inhliziyo yakho ila emhlabeni mawubheke imnako yalelizwe.
And we'll get to that. Because there are some things we are concerned about, and we have to be concerned about.
But
if that concern and that caring and that worrying overshadows my Christ and that what I should trust in Him, it becomes a sin.
Kodwa uma leyo nto le sinakayo noma esibheka sifuna ukuthi ilunge yakhona la emhlabeni ingaphezu kuka Christu leyo nto le siyisona.
He says it as our lawgiver. God says it's a command. Don't worry.
Lokhu kuwumthetho ukuthi asingayikhathazi ngezinto neminako yala emhlabeni.
He says it as the sovereign of our hearts, the ruler of our hearts, knowing what's best for us. He says, don't worry.
Lokhu kusho uNkulunkulu ongumnini mandla onke onguyena ophethe impilo zethu uthi ningakhathazeki.
He says it as a comforter, knowing what's best for us.
Ukusho lokhu njengomduduzi azi ukuthi yini esidingayo.
He says it as the helper of our joy. God wants the best for us.
Kusho lokhu njengomuntu ongumsizi wethu ofisa ukuthi asinikeze injabulo. UNkulunkulu uyazi ukuthi ikona kuphi okusifanele.
And that's why he warns us.
Ingakho esixwayisa la.
About the cares of this world.
Maqondane nemnako yalelizwe.
If that's what I'm thinking about all day long, if that's what keeps me awake at night, maybe that's my sin.
Uma kuthi ilokho okwenza ukuthi ungalali nasebusuku, ebusuku ucabangana nemnako yalelizwe, lokho ke kuyisono.
What's your worries about? What's your cares? What are they like?
Ngabe yikuphi oyikhathaza ngakho? Yiphi imnako onayo wena?
And I'll read just a bit further just now. But God should overrule those worries.
Sisazoqhubeka sifunde kodwa uNkulunkulu kumele abe ngaphezulu kwakho konke izinto esingakhathazeka ngazo.
The thought were forbidden, tormenting thoughts, which hurries the mind hither and thither and hangs it in suspense, which disturbs our joy in God.
Imicabango engamele siyihluphe ngayo, esiphazamisayo, esiphazamisani ngisho ebukhoneni bukaNkulunkulu.
And dampen our hope in Him.
Futhi ithambise nethemba lethu, yehlise ithemba lethu kuNkulunkulu.
There are cares and there are things I must care about. But if that dampens my hope in Christ, I've taken it too far.
Zikhona izinto okumele siyinake, zikhona izinto okumele sizenze. Kodwa uma lezo zinto lezo zizowehlisa uthando likaNkulunkulu, zizokwehlisa amehlo ethu ukuthi angabheki uNkulunkulu, lokho sekuyisona.
It can hinder our enjoyment of serving Christ.
Uma lezo zinto lezo siyinaka, zize zehlise uthando lwethu lokulandela uNkulunkulu, sekuyinkinga lokho.
It can hinder that what God has given us.
Futhi uma sinaleyo mnako kugcina kuphazamisa nalokho uNkulunkulu asinikeze khona.
Do you hear that? It can hinder that what God's given us.
Imnako yalelizwe ingaphazamisa lokho uNkulunkulu afisa ukusinikeza khona.
Things can happen and God is working and things work out well.
Izinto zingenzeka futhi uNkulunkulu njengoba esebenza zingenzeka zenzeke kahle.
And we can be so worried about everything that can go wrong that we miss that what God's doing.
Bese kwesinye isikhathi sibe matasatasa ngokuthi ikupho kuzokonakala, ikupho kungenzeka kube inkinga, bese silahlekelwa lokho uNkulunkulu afisa ukuthi asitshengise khona.
It can overshadow that.
Kungagcina kukufihla lokho uNkulunkulu okuhle afuna usinikeza khona.
Maybe that's why some Christians, when they talk, when they complain, everything is so terrible. That worry has overtaken your trust in God.
Mhlampe ingakho amanye amaKristu njalo bakhala ngalokhu, awu kunzima, awu kulukhuni, ingenxa yokukhathazeka sekungaphezulu kwenkosi uJesu uqobo lwayo.
I'm not saying we may not have any concerns, don't get me wrong. But if that concern overrules my hope that Christ, that everything work out for the good, I'm sinning.
Now in verse 33 it says seek ye first.
Now Jesus is telling them what we should do.
Manje la inkosi uJesu siyasitshela ukuthi ikuphi kumele sikwenze.
The word seek means to seek, to search, to desire.
Igama lele lithi funani, lisho khona ukufuna, lisho ukulangazelela.
Endeavor. It's when you try and you try, just try something and make an effort.
Lisho ukuthi ufake iconsi lakho lokugcina, ulwele uphikelele ukuthi uthole into ethize.
It can even mean to crave something.
Futhi leli gama lingasho ukulangazelela into ethize.
Do you crave God's kingdom and God's righteousness?
Ngabe unakho ukulangazelela kumbuso kaNkuluNkulu nomngcwele bukaNkuluNkulu?
Is it something that you want with all your heart?
Ngabe into oyifuna ngenhliziyo yakho yonke leyo?
Is it something that you want so much that all these other things become nothing?
Ngabe lokho iyona into oyifuna ngenhliziyo yakho oyiphokophele ngakho konke onakho kuze konke okunye okuseceleni kungasho lutho kuwena?
Because that's what Jesus said, there's a solution to this. And I'll give you the solution. Put me first. Put me first in whatever you do, and I will look after you. And if you think of it, is there any question it doesn't answer? Lord, I don't have enough money. Okay, put me first and I will look after you.
Mhlambe singathi inkosi anginayo imali yanele ngibeke mina phambili uNkulunkulu uzokwazi.
I don't have the ability to do this task. Jesus says put me first and I will do it for you.
Mhlambe ungathi inkosi angikwazi ukwenza lokho kubekwe phambi kwami ukuthi ngikwenze. Uma ubeka inkosi uJesu phambili uzokwazi ukulekelela.
I don't know how to control my family. Put me first, and I will do it for you.
I don't know.
Is there any question he doesn't answer? For anything that worries you, Jesus says, put me first, and I will add it to your life.
No man abe igupi ongakataza, itinkosu Jesu bega mina pambili.
The second thing we need to know about the seek is that it's written in the present tense.
Always be listening ukuthi siqonde ngalokhu kulotshwe esikhathini samanje entweni eyenzeka manje.
Not something I do, I seek him, I find him, and then it stops.
Akusiyona into ethi ngiyenzile noma ngayenza bese manje siphelile.
It's something that I must do continually in my life every day, every minute.
Yinto akumele ngiyenze usuku nosuku sonke isikhathi umzuzu nomzuzu kuya phambili.
To seek God's way.
Ukufuna intando kaNkuluNkulu.
We fail because we don't seek God's way.
Siyahluleka ngenxa yokuthi asifuni intando kaNkuluNkulu.
We go the wrong way because we don't go God's way.
Sihlale siphuma eceleni ngoba asihambi ngendlela kaNkuluNkulu.
Because we don't seek it continually.
Ngoba simfuni ngaso sonke isikhathi.
How often in a day do you pray?
Kukangaka uthandazo osukwini?
Once in the morning?
Mhlambe kanye ekseni?
Maybe once before you eat or before you drive?
Mhlambe mawuhamba ngemoto noma mawuzodla?
How can you see God's way if you pray 3 or 4 times a day?
Uzoyibona kanjani intando kaNkuluNkulu uma uthandaza kabili kathathu nje ngosuku?
We should talk to him all day long.
Kumele sikhulume naye usuku lonke.
When I do this, When I climb up that ladder, whatever I do, when I speak to a person, Lord, please help me. Help me to do what you want me to do. It's a continual process day and night.
Kuyinto okumele ibe usiko mpilo, kube into esiyenza isikhathi nesikhathi, umzuzu nomzuzu.
Another translation says, but as your first duty, keep on looking.
Elinye humusho lithi kumele kube wona msebenzi ekumele siwenze ukuthi njalo sihlale sifunde.
I look in every situation. Where do I follow God in this?
Kunoma isiphi isimo obhekana naso kumele ube ukuthi la ngimlandela kanjani uNkulunkulu.
And in that way I put him first.
Ngaleyo ndlela ngimbeka phambili uNkulunkulu mangenza njalo.
And then I can attend to the problem.
Bese ke sengizokwazi ukuthi ngixazulule lezo inkinga lezo kumele
ngixazulule. And then I'll know how to handle this.
Ngizokwazi ukuthi ngizobhekana kanjani nesimo kumele
ngibane naso. I put him first.
Ngoba ngibeke yena phambili.
Spurgeon said, if you are not seeking the Lord, the devil is seeking you.
USpurgeon uthi, uma wena ungafuni uNkulunkulu, uSathane ufuna wena.
Those moments in life where you don't seek God's will first. Like I said in the beginning, the devil is looking for those chances.
Kuleso sikhashana kulowo mzuzu lapho ungafuni intando kaNkulunkulu, ungafuni okaNkulunkulu. Qonda njoba ngishile eqaleni uSathane ufuna wena ke kulowo mzuzu lowo.
Maybe that's why some fail, because in that moment they're not looking to put God first.
Mhlawumbe ingakho abanye behluleka ngoba kulowo mzuzwana ilapho ngenxa ukuthi abamfuni uNkulunkulu ilapho uSathane engena khona.
Spurgeon says, young men, now listen, young people, seek God first. Get your hearts right with God first. Start there.
USpurgeon umfundisi uthi kakhulukazi kubantu abasha uthi funani uNkulunkulu kuqala. Kukho konke enikwenzayo nenikufunayo, bekani uNkulunkulu kuqala.
The highest should come first, and God is the highest.
Okuphezulu ikhona okumele kube ikhona okufika kuqala. uNkulunkulu yena ophezulu kwakho konke, kumele siqale ngaye.
If you desire knowledge, that's what Spurgeon says, seek it. But seek first the fear of the Lord, which is the beginning of wisdom.
Uma ukuthi ufisa ukuhlakanipha noma ulwazi, kufune. Kodwa kuqala, funani okaNkulunkulu ukuze yena asiphe lolo lwazi esilidingayo.
If you need health, seek it. But seek first the kingdom of God.
Uma udinga usizo lwezempilo kufune lokho kodwa kuqala funa umbuso kaNkulunkulu ukuze konke lokho azokwazi ukunikeza
wena. He even says, if thou wantest wealth, if you want to make money, seek it in a moderate way which is allowable to thee, but first of all let your treasure be in heaven.
Bese ethi uma ukuthi ufuna ingcebo yebo ifune ngendlela elungile ngendlela efanele phambi kaNkulunkulu kodwa konke kwakho ingcebo yakho kumele ibe kuNkulunkulu.
It's not wrong to want to make money.
Akukubi ukuthi umuntu afune ingcebo noma imali.
Not wrong to try everything to make money.
Akukubi ukuthi umuntu azame konke angakuzama ukuze akwazi ukuthi athole imali.
But let your treasure first be in heaven. Let God's word be number one. So that whether you make the money or don't make the money, it makes no difference in your life.
Kodwa ingcebo yethu kumele ibe sezulwini. Kumele konke okwethu kube kuNkulunkulu ukuze noma ngabe siyayenza imali noma siyenzi kodwa asilahlekelwa kuNkulunkulu.
And he continues. He says, if you want a house, seek for it, but seek God first. If you want a family, the same. In everything, seek God first.
Ngiyaqhubeka kuthiwa uma ufuna umuzi yebo ufune kodwa beku uNkulunkulu kuqala funa uNkulunkulu kuqala uma kwa ufuna ukwakha umndeni beku uNkulunkulu kuqala funa yena kuqala.
Seek first his kingdom. Now what is his kingdom?
Funa umbuso wakhe kuqala uyini ke umbuso kaNkulunkulu.
You can go and read it up.
But the Bible talks about the kingdom of heaven.
Ungakwazi ukuthi ufunde kodwa iBhayibheli lakhuluma ngombuso wezulu.
And it talks about the kingdom of God.
Futhi liyakhuluma ngombuso kaNkulunkulu.
But you can go and read it. In the one verse, he says, therefore, whosoever shall humble himself as a little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven.
Futhi liyaqhubeka lisho ukuthi lo oyithoba njengomntwana uyawuphakanyiswa embusweni wezulu.
In another verse, he says, suffer the little children to come unto me and forbid them not, for of such is the kingdom of God.
Bese lithi vumelana abantwana beze kimi ngoba lokhu kulungile ukuze bakwazi ukuthi babone umbuso kaNkuluNkulu.
The kingdom of heaven is eternal life.
Umbuso wezulu uyimpilo engona phakade.
When we leave this earth,
uma sishiya lo mhlaba,
and being found faithful,
sitholakala sithembekile,
we will go to the kingdom of heaven. That's heaven as we know it as heaven.
Uma sishiya lo mhlaba, sitholakala sithembekile phambi kaNkuluNkulu, sokwazi ukuthi sibone umbuso wezulu okuyizulu.
But the kingdom of God, if you go and read the verses that says that, Jesus says it's in your heart, it's in you.
Kodwa umbuso kaNkuluNkulu, lithi iBhayibheli usenhlizweni yakho, ungaphakathi kuwena.
He tells his disciples, the kingdom of God is within you.
Ithi umbuso kaNkuluNkulu ungaphakathi kuwena.
But he told the Pharisees that the kingdom of God is among you, not within you. Among you, meaning it's around you.
Kodwa siyambona la inkosi itshela abafarisi ukuthi umbuso kaNkuluNkulu uphakathi kwenu, hayi ukuthi ungaphakathi kodwa ukhona phakathi kwethu.
So the kingdom of God refers to there where God rules.
Umbuso kaNkuluNkulu uqondene nokuthi lapho uNkulunkulu uyena abusa khona, lapha abusa khona.
There where God rules, where he's king and where he is in control.
Lapho uNkulunkulu uyena ayinkosi khona, uyena futhi oshaya umthetho khona.
Is he king of your life?
Ngabe uyena uNkulunkulu uyinkosi yempilo yakho?
Can you say God's kingdom is in me?
Ungakwazi ukuthi uthi umbuso kaNkulunkulu phakathi kimina?
For the Pharisees, he says, it's not in you. You are surrounded by it. They were with Jesus, they were with the disciples, but they were not part of the kingdom.
Kuba Pharisees yambona inkosi ithi umbuso kaNkulunkulu unzungezile. Awukho phakathi kunina kodwa unzungezile.
They were living amongst God's miracles, but the kingdom was not within them.
Babephila phakathi kwezimanga uNkulunkulu azenzayo, kodwa lokho kwangekho ngaphakathi kubona.
Because God's kingdom or God did not rule in their lives.
UNkulunkulu ebengesiyena umbusi wezimpilo zabo.
Tell me, is God's kingdom in you?
Ngitshele ngabe umbuso kaNkulunkulu uphakathi empilweni yakho?
Is he the ruler of your life?
Ngabe uyena nombusi wempilo yakho?
Or is there sin in your life?
Noma isono esenhlizweni.
Because if there's sin in your life, then sin is the ruler.
Ngoba uma kunesono enhlizweni yakho, isono isono
esibusayo. And if sin rules in your life, the devil is the ruler.
Uma kuyisono esibusayo, uSathan uyena ko umphathi wakho.
If you sit with sin, the kingdom of God is not in your heart.
Uma uhlala nesono, umbuso kaNkuluNkulu akwazi ukuba senhlizweni yakho.
The kingdom of God is where God rules.
Umbuso kaNkuluNkulu ilapho kubusa khona uNkuluNkulu.
In my heart,
ngaba senhlizweni yami.
In my marriage,
ngaba semshadweni wami.
In my house,
ngaba sekhaya lami.
In my duties,
ngaba semsebenzini kumele ngiwenze.
Does God rule in my duties?
Ngaba uNkuluNkulu uyabusa yini emsebenzini ezintweni kumele ngizenze?
And if it's his kingdom, he rules. He says like this and like this.
Uma kuthi umbuso wakhe uyena oshoyo ukuthi kuzokwenzeka kanje noma kanje.
And I do it in a way to please him. Then I can say, the kingdom of God is in me.
Futhi uma ngenza izinto ngendlela yakhe, ngizokwenza ngendlela yena afuna ukuthi ngikwenze ukuze kube uyena ongumbusi wombuso wakhe.
May it not be such of our lives that Jesus would say, the kingdom of God is among you, but you are not part of it.
Kwangathi ngetholakala kithina ukuthi iNkosi ithi umbuso kaNkulunkulu unzungezile kodwa ukho phakathi kithina.
Seek his kingdom and seek his righteousness.
Uthi funani qala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe.
His righteousness, God's righteousness.
Nokulunga kwakhe, ukulunga kaNkulunkulu.
Here in my Bible, it adds the brackets. His way of doing and doing what is right, the attitude and character of God.
La, kwihumusho lesingisi lithi ukwenza ngendlela yakhe, ukwenza ngendlela okuyiyona indlela ejwayele ukwenziwa uNkulunkulu, indlela yena ayenza ngayo.
It should be my desire every day to follow as Jesus taught us.
Kumele kube isifiso sami usuku nosuku ukuthi senze ngendlela iNkosi uJesu sifundise ngayo.
I remember a certain missionary in a certain town.
Ngikukhumbula umfundisi sithunywa edolobheni noma emzini othize.
And the people said, he must be Jesus.
Abantu babecabanga ukuthi lo mfundisi sithunywa uyena uJesu.
They didn't know Jesus. They read the Bible and they said, this man must be Jesus.
Babengamazi uJesu, bafunda iBhayibheli base basho ukuthi lo muntu lo kumele na kanjani uyena uJesu.
Because it's the only person that we know that lives like this.
Ngoba uyena yena kuphela esimaziyo ophila njengalokho esikufundayo eBhayibhelini.
Now of course he wasn't Jesus.
Yebo siyazi ukuthi lo muntu ebengesiyena uJesu.
But what is our lives like? There where we work, there where we are, there where we live.
Kodwa ngabe impilo zethu zinjani lapho sisebenza khona, lapho sihlala khona nabantu emphakathini?
The Bible talks about Christ-like.
IBhayibheli likhuluma ukuthi sibe njengoKristu.
Do we live lives that's Christ-like?
Ngabe siphila impilo ezifana noKristu?
Are my actions such that people say that is how Jesus should have lived?
Ngabe impilo yami ngendlela engenza ngayo izinto abantu uma bebuka bathi uJesu ebezokwenza kanje?
Now the righteousness refers to two things in this verse.
Ubungcwele bufaniswa nezinto ezimbili kuleli verse.
And both apply here.
Zombili lezinto kusifanele kuleli verse.
Refers to having a right standing in the sight of God.
Okokuqala kuba ube sohlangothini okuyilona olufanele emehlweni kaNkulunkulu.
And also acting in a godly and just manner towards others.
Futhi owesibili ukuthi senze izinto ngendlela efanele ngendlela kaNkulunkulu kwabanye.
It has a vertical meaning my relationship with God, and it goes out to the people next to me.
Kunezinto ezimbili ukuthi phaka ubudlelwane phakathi kwami noNkulunkulu okuyinto ephakeme bese futhi kube into evundlayo phakathi kwami nabanye abantu esiphilisana nabo.
You can go and read it. I won't go into detail. But meaning, if I put Christ first and I live as he wants me to live, not only will it be my relationship with him, but it will affect even my relationship with the one next to me.
Kuningi esingaqhubeka sikufunde, kodwa uma ubudlelwane bami noNkulunkulu kuyikhona okulungile, ngenza njengoba uNkulunkulu efuna, lokho kosiza ukuthi nobudlelwane enginabo nabantu kube yikhona ubudlelwane obufanelekile.
And it will even affect the way I treat the next one.
Futhi kuzoze kube nomthelela ngendlela engikhuluma ngayo nabantu noma engenza izinto kubona.
No one is demonstrating God's righteousness unless they are being helpful, just, and doing what is right for other people.
Ngeke siphakamise ukulungisa bukaNkulunkulu ngaphandle kokuthi senze okuhle kwabanye abantu.
Seek God's righteousness.
Funani ukulunga kukaNkulunkulu.
We know what is required of us.
Siyazi ukuthi into edingakala kithi.
We've got God's word.
Sinalo izwi likaNkulunkulu.
He convicts us, the Holy Spirit speaks to us.
Uyakhuluma kithini umoya ongcwele asole asihlabe ngezinto ezithize.
How often don't you ask a person, but why did you do it?
Kwesinye isikhathi kenzeka ukuthi umbuze umuntu uthi kungani wenze lokho?
And he'll tell you, I felt that voice. I knew I shouldn't do it.
Akutshela umuntu awungilizwile iphimbe elincane bengazi ukuthi akufanele ngikwenze lokho.
There was this thought that I shouldn't do it.
Ukhona umcabango ofikile ukuthi angakwenzi lokho.
But I did it.
Kodwa ngakwenza.
And then in the fruit you can see that that was God speaking.
Bese ngeyithelo uzobona ukuthi bekuNkulunkulu kade ekhuluma lapha.
Children, God can speak to you.
Bantwana, uNkulunkulu engakhulumisana nani.
If you seek him with all your heart, if you put him first, if your mind and your thoughts are, God, what do you want me to do? He'll speak to you.
Uma bantwana nimfunisise uNkulunkulu, nimfuna ngenhliziyo yenu yonke, uzokwazi ukuthi anitshengise, anivezele ukuthi kuphi ekumele nikwenze.
If your first thought is, what does God want?
Uma umcabango wakho oqala nje kuwukuthi uNkulunkulu ufunani manje,
he'll speak to you.
Uzokhuluma kanye nawe.
If your thoughts are everywhere else, maybe you won't hear anything.
Uma imicabango yakho igcwele yonke indawo esakazeke yonke indawo mhlambe ngeke uzwe lutho.
And if we put his righteousness first,
uma sibeka ubungcwele bakhe phambili,
and if we do what God tells us to do,
senze lokhu yena uNkulunkulu afuna sikwenze,
then he will do the rest.
Yena uyokwenza konke lokho kunye asinezelele konke okunye.
I spoke about my fellow men.
Ngike ngakhuluma ngabantu esiphilisana kanye nabo.
There's a verse, you can go and read it, Matthew 18, verse 15, that says, moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. You can just interpret it.
Mhlambe sokufunda masifika emakhaya, kodwa khona lawo ivesi lisho ukuthi uma umfo wenu enza iphutha, hamba ukhulumisane kanye naye yena yedwa eceleni.
The Bible says if you see your brother doing something wrong, go to him alone.
IBhayibheli lithi uma umbona umfo wenu enza into engafanele enza iphutha, hamba ukhulume naye ngasese.
Don't go to another person.
Ungayi komunye umuntu.
That's gossip.
Ngoba ukwehleba lo ukwehleba lokho.
Go to him.
Hambuye kuyena.
And say, my brother, I saw this.
Bese uthi mfowethu, ngikubonile lokho.
And either he can say, thank you for helping me.
Yena.
Or maybe he can explain to you.
Mhlawumpe angakusho ukuthi awu mfowethu ngiyabonga ukungisiza, noma mhlawumpe achaze isimo akade kusona.
I'm saying explain for a reason.
Lokho ngikusho ukuthi achaze ngikusho ngesizathu.
I read a story a while ago of a man who was a soldier in Iraq.
Ngike ngafunda indaba ezinsukwini edlule ngesosha le ezweni lase Iraq.
And he was there for some years and then he went back to his country.
Wayekhona ezweni lase Iraq iminyaka nembala wasabuyela emuva ezweni lakubo.
And one day he went back, this is a true story, and he went back for a meeting.
Bese ke ngelinye ilanga wabuyela emuva le ezweni le lase Iraq ngenxa yomhlangano othize ubumdinga khona.
And while he was there, a young girl came to him and gave him a kiss on his cheek.
Esekhona lapho kulelo zwe lelo kwafika nje intombazanyana encane yamqabula la esihlathini.
And the soldiers started talking, the people started talking.
Abantu baqala bakhuluma.
They said, when he was in Iraq, he must have had a relationship there.
But kusobala ngesikhathi bele Iraq bebekade bezwana laba
bomuntu. His wife was in his home country and he had something with this girl.
Umakoti wakhe bele ekhaya, kushuthi khona obekwenzeka phakathi kwalabantu bobabili.
And they spoke.
bakhuluma abantu.
And later someone went to this man and he said to him, but my brother, isn't it wrong to have someone a relationship there with someone else?
Emva kwesikhathi kwakhona omunye oye oza kuyena athi mfowethu akufanele ukuthi ube nobudlelwane nomunye umuntu wesifazane ube unomagodi ekhaya.
And he said, oh, you're talking about that girl.
Waswathi lona, oh, ukhuluma ngale ntombazane leya.
He says, that's my daughter. She's been living here for years and I haven't seen her for a long time.
Waswathi, oh, leyo ntombazane leyo indodakazi yami. Sekunesikhathi ngagcina ukuthi ngiyibone.
You see how quickly we can talk, misunderstand, don't know the real story, and then we gossip.
Uyabona ukuthi kalula kangakanani singakhuluma sibone izinto ngendlela ethize bese sikhulume sihlebe sishiye izinto eziningi kanti bengafanele.
That's just by the way, but the Bible says if you see someone sinning, go to him.
Bengusho nje lokho kodwa ukubalekile iBhayibheli lithi uma ubona umuntu ona hamba uye kuyena ukhulume.
Even says go alone, talk to him alone.
Futhi lithi hamba niye ngasese wena uwedwa kanye naye.
If he doesn't listen, then call another one with.
Uma engalaleli, bizake omunye.
And if he still doesn't want to listen, go in front of the congregation.
Uma ke sibize omunye, kunehlule engalaleli futhi bize ibandla kuhamba ukumethula ebandleni ukubeka ebandleni.
Remember that. Don't gossip.
Nikhumbule lokho ningahlebi.
I'll rush because I see my time's over again.
Ngizothi kusheshisa kancane ngenxa ukuthi ngiyabona isikhathi siyahamba.
And then it says, and everything will be added.
Bese kuyaqhubeka ukuthi konke lokhu kuyakwenezelwa.
I remember Reverend Stegan once said many years ago, he said there was one verse in the Bible that he couldn't quite grasp.
Ngiyakhumbula eminyakeni eminingi edlule ubaba umfundisi wala ekhaya kwasiza abantu wathi kunevesi elilodwa eBhayibhelini ebengaliqondi kahle.
Many years ago, and he said that verse he doesn't know.
Kwiminyaka eminingi edlule wathi leli vesi leli angaliqondi kahle.
And the verse says that whoever leaves mother, father, sister, brother, you can go and look for it, lands, will get a hundredfold back in this life and eternity.
Ukuthi ubaba nomama engayishiya indoda ingane yakhe ahlukane nengane yakhe kodwa uNkulunkulu yena ngeke akwazi ngeke akushiye ngeke ahlukane kanye nawe.
And he said he never could understand that. How will I get hundredfold back of everything I left?
Oh, so sorry. Oshiye ubaba nomama washiya okomhlaba wakhetha kaNkulunkulu wathola izinto ziphindwe kaNkulunkwane ngale.
But it says you'll get hundredfold back in this life.
Lithi ukuthola kuphindwe kaNkulunkwane kulomhlaba.
But years later, one day he said, now I understand, now I believe that verse.
Emva kweminyaka eminingi wasathi sengiyaliqonda manje sengiyaqonda ukuthi uthini uNkulunkulu uthi umudelo komhlaba uNkulunkulu okunikeza ukuphinda phindiwe kaNkulunkwane kulomhlaba lo.
Years later he said, now I believe it.
Emva kweminyaka eminingi washo ukuthi sengiyalikholwa sengiyaliqonda lelizwe.
Whatever we give up for Christ, he will give it back to us.
Noma ngabe kuphi esikulahlayo sikulahlela ngenxa kaKristu.
And it can be in many different ways. Doesn't need to be money, doesn't need to be this, but God is faithful.
I
want to close with this thought. If the Lord blesses us,
uma uNkulunkulu esibusisa,
and he gives us that what we need. And very often he even gives us more than what we need. Remember, God's given it to you.
Kumbula, uNkulunkulu okunikeze lokho.
Remember that it's his blessing.
Kumbula ukuthi sibusiso sakhe lezo.
If there are certain gifts he gives you,
uma kunezipho ezithize akunikeze zona,
and you can do it well,
mhlambe futhi lezo zinto ukwazi ukwenza izinto
ezithize kahle, and you achieve something with it,
uzuza okuningi ngazo,
and it goes well there where you are,
kuhambe kahle lapho okhona,
never forget that it's God that gives it to you.
Ungakhohlwa nakanye
ukuthi
uNkulunkulu okunikeze lezo zinto lezo.
And he can even take it away today.
Engakuphuca noma yinini futhi.
And don't let that distract you.
Futhi ungavumeli lokho kukuphazamise.
Don't let God's blessings distract you.
Ungavumeli ukuthi lokho uNkulunkulu akubusise ngakho kube yikhona ukuphazamisa endleleni yokumkhonza.
One man was blessed with a beautiful garden.
Indoda ethize yabusiswa ngengadi enhle kakhulu.
And he walked through his garden and he said, "This is what makes it hard to die, to leave all this behind."
Wathi mayihamba engadini yakhe enhle enkulu wathi, "Hey, nansi into enza ukuthi kube nzima ukufa, ushiye konke lokhu emhlabeni."
Another man was blessed with a beautiful garden.
Enye indoda futhi yayibuseke ngengadi enhle.
And he walked through his garden and he looked at his beautiful garden.
Wahamba engadini yakhe eyibuka ingadi yakhe.
And he said, "This makes me long for heaven. If God can create this, just imagine what heaven would be like."
Waswathi esahamba engadini yakhe eyibuka wathi, "Uma ngibuka lengadi ngilangazelela izulu. Uma uNkulunkulu engadala ingadi enhle kangaka, kazi izulu linjani?"
The same blessing for the one is a distraction to God.
Komunye isibusiso esifanayo samphazamisa ekhonzeni uNkulunkulu.
For another, it brings it closer to God.
Kodwa komunye lokho leso sibusiso samsondeza kuNkulunkulu.
Let your blessing, that what God does for you, let it inspire you more, not less.
Lesibusisa uNkulunkulu akunikeze sona. Kwangathi singakunikeza amandla, singakugqugquzela ukuthi umkhonze kakhulu kunaqala uNkulunkulu, singenze ukuthi uthando lakho lunciphe uNkulunkulu.
If we are first of all seeking the kingdom of God and his righteousness, it will be safe to trust us with wealth, and it will be equally safe to trust us with none.
Uma sibeka uNkulunkulu kuphambili, simfuna yena kuqala, kuzoba lula ukuthi uNkulunkulu engasithemba ngencebo, futhi kuyoba lula ukuthi noma engasiphuca yona noma engasinikezi yona leyo ncebo leyo.
Has there ever been one of the great men of God? Go and read it. Wurmbrand, Moody, read about those men. Men that suffered. Is there any one of them that said at the end of it, it wasn't worth it?
Uma ufunda ngabafundisi ithunya amadoda kaNkuluNkulu amaningi ungafunda ilona lo ukhona nani egcineni owathi empilweni yakhe awubekuyizeleze ayekho noyedwa.
Is there any man of God? I'm talking about a man of God that you can go and read up that at the end of his life, after giving God everything, said it wasn't worth it. I don't know about one.
Ungafunda kuzo zonke iyincwadi ongayifunda, kodwa umbuzo wami uthi ikhona yini indoda kaNkulunkulu, indoda kaNkulunkulu yeqiniso okuthi ekupheleni kwempilo yakhe athi konke lokhu bekuyizeleze, angaze ngahlangana nalokho, angaze futhi ngezwa ngumuntu onjalo.
And I'm sure in eternity even more so.
Futhi ngiyakholela ukuthi ngisho kwingona phakade kusaqhubeka kube njalo.
Let us put God first in our lives.
Asibekeni uNkulunkulu phambili empilweni zethu.
Let us seek him first in everything we do.
Asifuneni yena kuqala kuyo yonke into esiyenzayo.
And sometimes it will even mean I must do what the other one wants.
Kwesinye isikhathi lokho kusho ukuthi yenza lokho okushiwo omunye umzalwane wakho, hayi lokho wena owathi ucabanga.
Sometimes putting God first would mean say we'll do it your way.
Kwesinye isikhathi ukufuna ukubeka uNkulunkulu phambili kusho ukuthi uzokwenza ngendlela yomunye umzalwane, hayi le wena odwe cabanga.
But let us put God first in everything.
Kodwa asifundeni ukuthi sibeke uNkulunkulu phambili kuyo yonke into esiyenzayo.
And he will look after us.
emva kwalokho yena uzosinakekela
ukuthi he will do as he sees fit.
Uzobona enze ngendlela yena abona fanele.
He will supply our every need.
Uzosinikeza zonke esikudingayo.
And in whatever he supplies, let us be thankful and thank him.
Kukho konke asipha khona nasinikeza khona asimbongene.
We've put our trust in him.
Simethembile.
Then we are satisfied with what he's giving us.
Futhi kumele simbonge ngalokhu, sineliseke futhi ngalokhu asinikeza khona.
And we thank him for it.
Simbonge futhi ngalokhu.
And we know that that's best for us.
Futhi sazi ukuthi lokho bekusifanele.
And we continue to serve him.
Siqhubeke futhi simkhonze.
May God be gracious to each one of us.
Kwangathi uNkulunkulu engaba nomusa kithina elo nalo.
And let's take these words with us tomorrow, today, for this week, and as we go. Take it with you.
Lamazwi esiwafunde namhlanje. Asiwathatheni abe ukuphila kwethu namhlanje nakusasa. Impilo zethu impilo yethu yonke siphile ngalamazwi esiwafundile.
And wherever you go, have a mental note. I want to put God first.
Noma ngabe yikephi lapho ukhona noma ngabe yini oyenzayo akube khona le nto esengqondweni yakhe ethi njalo oqala kumele ngifune uNkulunkulu.
My first thought, what would Jesus want me to do?
Umcabango oqala kumele uthi inkosi uJesu bizofuna ngenzeni.
And then you see how he leads.
Uzobona ngendlela azokhola ngayo.
And maybe we'll be surprised what he will do in our lives.
Futhi mhlambe kosimangaza angakwenza ngezipilo zethu.
Let us close in prayer. Our Lord Jesus Christ, you want the best for each one of us.
Nkosi yethu Jesu Kristu, impela ufuna okuhle kuyilona lo khona laphakathi kwethu.
You want the best life for each Christian.
Ufuna impilo ephakeme nenhle kakhulu kwayilona lo umuntu oyibiza ngomKristu.
It is your wish and your desire. But you've commanded us to put you first.
Kuyisifiso sakho ukuthi konke njobe futhi usiyalile ukuthi asibeke wena phambili.
You remind us that you want us to put you first.
Uyasikhumbuza futhi Nkosi ukuthi sibeke wena phambili.
And Lord, that's what we want to do.
Nkosi, ilokho esifisa ukuthi sikwenze.
That's what we want to do as your children.
Ilokhu esifisa ukuthi sikwenze njengabantwana bakho.
To seek your kingdom and your righteousness.
Ukuze sifune kuqala umbuso wakho nokulunga kwakho Nkulunkulu.
Please help us, remind us, and through your Holy Spirit, please guide us.
Siyacela Baba sikhumbuze, sisize, silekelele ngomsa wakho nangomoya wakho ongcwele.
And that we will experience that life that you have for us.
Kuze sikwazi ukuthi siyiphile siyizwe lempilo ofisa ukuba siyiphile Nkosi.
Please continue with us now as we part in this day, further in this week. May you continue your work as you've done all these years.
Siyacela futhi Nkosi kwangathi ungaqhubeka ubekanye nathi noma sesihlukana kwangathi ungaqhubeka uthi njoba Nkosi usebenza uphinde uqhubeke usebenze nasesikhathini esizayo.
Thank you Lord that we can be in your service, that we can serve you and that we can be your children.
Siyabonga Nkosi kuba singakwazi ukuba semsebenzini wakho sikwazi ukuthi sibe ngabantwana bakho.
And we pray and ask everything in your name.
Siyacela konke lokhu siyathandaza egameni lakho.
Amen.